mathu kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono angicela ukubamba lotho kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela angicela ukubamba lotho kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono ashuthi izenza ngono ufuna uthego namaphenzo ohlala top notch ngisho phila ngcono ohlala thola ihono shisa njengethike eziyithekinisi fana ne-bigness bathi umlilo ushisa phela dlalunga lokuthi nabo manje kuzophela ngisho abathakathi bacashile kuzophela yengisho abathakathi bacashile kuzophela ashuthi izenza ngono ufuna uthego namaphenzo ohlala top notch ngisho phila ngcono ohlala thola ihono shisa njengethike eziyithekinisi fana ne-bigness bathi umlilo ushisa phela dlalunga lokuthi nabo manje kuzophela ngisho abathakathi bacashile kuzophela yengisho abathakathi bacashile kuzophela engathi fana nemaboko masikhalazweni kusuta nabo kwayibota mavula vala manje khalithilili ibelekile manje sojike sithi kuchithi yota manokushoshelosa kuthokoza manje fuko lamazinga funeka imitha nami kwazi kuwalithi funeka izinto nami ngibhatele amabhila engathi fana nemaboko masikhalazweni kusuta nabo kwayibota mavula vala manje khalithilili ibelekile manje sojike sithi kuchithi yota manokushoshelosa kuthokoza manje fuko lamazinga
Ilotho